Tulibisha hodi, 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 hatukufunguliwa. Asante baba Godi, kwa Magufuli uliyetuletea. Akamteua Samia, kazi kumsaidia. Na hapo ndo milango yetu sisi ilipofungukia. Na ulipomchukua na ukatuachia, tukatupangata chini sevi wote tumeshika jambia. Ae, 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 kazi yendele. Ae, mama we, ae, kazi yendele. Wanawake tunaweza. Funga kibwebwe mbele kwa mbele, weka kinu chini, twende mbele. We mama funga kibwebwe mbele kwa mbele. Moto ni moto, mama Samia moto. Moto moto, meli chatara. Moto ni moto, Zainabu Shomari. Moto ni moto, you getting wegero.
Mama Samia laweza, Tulia Axoni, you getting wicked.